tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere nogay jeddi lewru me hitane uina dide nogay joy sappo jeddi yamde gabbiri maslima chapan ena e joy der maison de la presse bomako jitti nono do kabaruji du mor way gal kanko noddete da seydi daw wonto boggi jambe to ko watto milioji joy bingel adam le leedi meden kanyo hasindini mbaldi guddo nyaame fa haare leedi malini non do kollitiri wi watto jono gouvernement wondi e hollitinde heejoji wonde daddo fa fewte e do chalele kambe walli fibe dewtere ndeb noddir wattu juro charte pour la paix fab yoto yelon jam e dederane wutrede le leedi meedin be kolliti ndedo dewtere kanko premier ministre altinere kenyen ko worbe lo wobbe jaltata jamma so mbasa nadde law ido wadda chadele kewde hakkunde bamindirbe didon wattu juro don dum woni yewtere men no noddita dossier de wattu yowa do mudun fan je feeno ko nandirdo no di wonon sembe kabaruji dum jogino do kikide hande di gouvernement leydi malindi holliti wattu jono hono cadele ko woni leydi ndi fu nyaame fa haare fa pewte mudube kollitide ko yaata milliardji temmen nay chapande jeegom e didi kali sefa be anni yaltindi le ko warta ko fa pa bo ko batto milliardji je malinke leydi medi ndi non kanko dum woni ministre commissaire à la sécurité alimentaire mo noddete Ridouane Ag Mohamed Ali o hollitir wiide le majjul be pewtan e hono nyaame fa haare kanya fa yottu e cellal jande e labal Ousmane Nyali Boudi
e wi kanan ko be leydi meden di o anni hano nyaama hara hebirte faanda mudun yo daranade dena gurdam e ndima ko himbe wombe leydi dallaji hanbe daranede ko yaawi gollirde noddirtene commissariat à la sécurité alimentaire holiti wiide sini hunde fu wadaka ko yaawi ko yaata million joyon bibbe adama woni hebobe tidal bangal nyamdu le mabbe tumbudu to e be nja ujinaaji temeder e chapande joyon le majjun million gote ujinaaji temen nayon woni bibbe adama en e lamo e gollidibe mudun anni wallude gouvernement o an wada dango ndartude milliard ngaji temed nay e chapan e jiagon e didi sefa ko hawrata e millionji temeder e chapan e jiagon dollar darnaade walude himbe wombe le titallaji bangal ngure tagal dun o yetti gollidibe wondube wadde imma daraji walude mali tagal micitinde torraji ngadde ndungu jabbido o sabe toboji
le on do wattu fon himbe be torraji toboji jotti nokko noddete da banka sen gonde faabed nombe kollitiru alan jabbinodo be kebi to balli guju kunaari bangal daagi kanya fa yottu dande le o don nokko kanko no dirteedo Allah e mulay gindo dun mer ngalure bankasi de hollitido wattu jono ide imma daraji ko lamo wonte wadde fa nyaame fa hare hebe le nokko kedden ko ma sifi don do facci tango Mamadou Sama Seku
la campagne agricole passée
bondaji ndiam demal rawone le gure kewde sombiniti laaji nyamduji le commune bankas galleji tawi je 83 e juy ngoni mati be telaji be den no lam on amede gureji ko baddati duniyam non sabi mudu en kebi ko warta ton ngaji chapan nay maro e do inde e do salka en be lam o nildi dun no joni nyamduji goddi yala fa handi fa baade kasindini be e le circuit bankas kebe be ngalure bankas commune li commune Ségué e kanye commune Kani Bonzo lido commune ngaji nay kibi fabaji hono maro numéro sikoro lamdam nebam dage kak jengirdi hono bikngaji e ko nande gun en kanyi dun danke min do mi tan yo min jamira fitchudo
ido kabaruji fano hebe do page Facebook e compte X Studio Tamani fedde wonde walli faade wattu jono kaytaaji faabe yoto yelono jam e deedere hotede le leedi meedeni ko noddire charte pour la paix et la cohésion sociale le leedi meedendi wattu jono be kolliti hono yoga ko be tongi ko premier ministre o koni faana mudu fa jewte wattu jono yalla hono dum han tuugirede yalla jam e deedere hewte le leedi malindi dum wadi yes premier ministre kanye gouvernement mudu en be non be kollitiri wiite wattu jono kanko premier ministre o wi watte no watte fu jeba jawa yalla hono be kani tabiraade der o tongande keddamo dum woni Ali Cisse ko fewni en do hen
Ousmane Issoufi Maïga kany woni ardo fedde juinaande fa winda ndedo deftere ngaro daranaade jam kany hontondide malinkobe liwe kanko premier ministre kiddo lady mali ndedo deftere himmeji kewdi woni ko holita le hem yalla jam boyo an hebali lady amendi
set dat
wattu joni o mbe mbawide projet momi gollata do mudon ana fayido wadde walla ngoji kesi sariyaaji kiddi jewtama yogaaji du ittama kesi bamaade di ngadama yalla ana darono ko wayna fude ngurdam himbe
la vie de tous
ho horejo gouvernement leydi amen di nyaloma hande o ka yetti san gol mo yimbel chubabe fa winda de do deftere wadi general division abdoulaye mayga waltin hakle mabbe wiide gouvernement mu o waran fiide wg kandi fi hede fu yalla de do deftere nyande fu dum jabanama ka an heba gollirede
men ji joni o holliti himbe dewtere jogide nafa sanne bawde nabude yeso gollejo horejo lam hakunde jo general darm asimi goita ananandi ni kam ko jogi nafa hollitinde o sarti no jam hebirte e dewral hakkon bibe leydi ndi eden bay tuugade do mudon ko ay wadde pamral dewral e gondal leydi nago
nde do deftere ngaro daranaade jam e huntondide malin kobe leydi amendi tobbe temdere noga e wolle mayru
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
micciti den wirde worbel wobbe antol so bami fa jalti jamma anda koni nattude fi irum wonde wadude chatele kewde hakkunde bamindirbe hodo wadde so be do worbel an jalta wattu juno worbel be kany robel be hum fanni hay fo goddo anda be kabarne dakay kulitino lati fu bamindirbe ka tinno kalda pamratan on ko nafata ko fa kebe famtare kedde momodo sama seko ali sisi
yeltugol worbe jamma sato fuf kabar mudun newaki yodun tidal hakkunde bamindirbe hewbe e robbe landa be wulti metta mabbe
namanya ki yam
so bami fa wadi suudu kan ada hani andude mane jaltata mane kanda wartude ciudi worbe yogabe jom rewbe hilla ka dum fe wakati mo be jidi be jaltata e mudum wakati mo be jidi dum be ngartata wala fu ko be mbaye haltidide mabbe to wana ko ni
jonno ko dum sam binda yaltugol jamma worbe be kedden haklaji worbe yogabe cefibe du kabar mudum le ngalurende
niti cenega
sa jonata gorama wajibo yaltam o yahaw tewte anado jonyom yaltugol amem jam kammar mi de jidi dum tam mi ngadirta dum dum wana tewtoyde sukabe rewbe wobbe so ara andi ka wam debbo mo joppata cuudi jam wam to jamma ana yotto ada hani wirfaade cuudi
ko buri hewde rewbe hayfa latari sababu yeltugol sarfu worbe mabbe ka non e wi kanko dunke kabaru nedda ko yakuba dogoni taguuji ko worbe jogi non gilla be may rewbe
wana rewbe hayfete wiide kanyu em sabin bini dum sabido amen do worbe hewbe kanyu em ana woowi san yaltude jam fayso be bami be keddoto jukitaade wadde dum hewbe mabbe jaati sendata katino wadaino suudu kay wakati no wadi suudu
e wi ruketu jakite lollido rose tendinowo kabaru dewgal amondirbina hani watondirde hakillo
c'est pas parce que ta femme
wana kamar debbo ma ana tunni nadu o mo tampine nadu o mo nyirbino do horma watta son jalta jam adhan darane ko woni darne ma kayba mo kayba galle ma o e hore gorko keddotodo sella fa becce jam daraki ko woni darne mudum e dum tiidi ngami de narda rewbe kanyu en ka tawre munyal faham be lato yimbel kontondiro
yalla jukari no haniri kabaru weltugol worbe sato fuf ta dum lata kitidalla tanti rose hulti wide bamundirbe be jehinaade dum
kan lom so ce n'est pas
so gorko ana yalta jam debbo kanyu tam wawa itude dum ana hani ko halti da dum tafam e gora mako o nyingata dum le hande o mo hani joddade mako be kaltida be jewo hodum saabi o mo yalta jam so saabi suka debbo goddo yaltinta mo jam maka debbo o wala ko wawi dum
kanon kanko dunke nedda ko kanye tendinowo kabaru dewgal nan darda robe be patti fe tampina worbe be sabiti do kabaruji di ka bitino yewtitide be do la jamna hewtale dewgal mabbe
en bien wattu joni en kalan kabaru birki sembe celdi dum woni fiugol ballon robe ko noddirta ifoa zone a fiobe di leedi mali ni ka kebi jabbade ko noddirta yaade demi final ko le on do wattu fu basketi do hono ko noddirta play off ko wattu joni gube kande fiede de fiide de andam Ousmane Niali Boudi
le figol ballon coupe ivoire a rewi mali timminiri hore yakou le groupe a jagal ko tapi leedi mauritanie bi ngaji joy e kowal guinee bissau bi ngaji nay e goto e ko donkindir e leedi liberia kenyan mon fu watti bi goto be mohamed salum hussein egintinta be ngara memondirde e leedi sierra leone le demi final dum wadan alkamisare noga e jenen lewru mendu le ngalure no ak sota wattu 4 heures kikide kabaru ballon juude federation malienne de basketball holliti hanbe fidude ko wete play off championnat national senior rewbe e worbe hitande 2024-2025 hanbe fidude hedde rewbe yo stade malien kanye joliba ac hedde worbe crb tumbutu memudiran stade malien bamako e pide an kan wadde noga e jetti lewru mendu kanye didi lewru juin hitande 2025 palais de sport salimatu maiga
on garten haddude bete hande kiki dande non biirten do dido kabaruji min joti on sanne hedade hebi jami biyan odo bay noddude odo numero son kajama noddude studio taman do wono ngadan chapande jeddi jeegom chapande jenay jetti chapande joyi jeegom chapande joyi jeego ono be keba hettinade journal gal do bay noddude odo numero mum noddude do service kuno foni on ngadan do 37321 kawaju sinator do facebook noge kalis cefa credit e telephone modo no watta so kebon hebu e ko kebon hettinade dido kabaruji fi embuddu taccataki e credit modon di fande e fino konnande do no do e set yowtre meden de ana wodi ayo farde meden yottade yertene meden de ko Umar way galotinin tawon do so bingil adam wi an yidima biya fa boya so bingil adam wi an wanyima du biya fa boya dum watta so je nokku no dirtede bla watta jono robel wombe tombe holli taw wiide be gonde wadde imadraji ton be do robele ko yata uyna chapantoto en joyon kanyen gonle lamu bla e mangal mudum imadraji be ngatta di an nayiri bangal kebe kanya fa yotto jaguje be gonde remde ton du kanya ko nandi e mudum fa kebe famtan non der yowter yowin do robe wori ngare kede ko min e momor sama se ko min union do henna
elle danki mu woni mu dun seretable somaji na wodi kanko madame balu chataberte bisimido min le nukumako kanko mu dubi chapande joyi o rewbe heddibe denende ju ini fedde lulende benkadi e be jogi gese der mu dun en demata kulle kewde wattu ndungu no holiti kanko madame balu chataberte goto yimbe fedde benkadi
amiti gas sene
amiti den demo do tigaje kanye e gangaji idon santi sanne dum latik sababu do son miden ba yobudi ko ekol sukab amen den kuncen kal musada jamen hore ka wattu joni mi jogiti Allah ko nayri bangal diyam dum latik sababu sumin keba remde argawa amen ga
amma seko senanyina
to blaton no rewbe hobbe no kinni golle walti gollo be jallo kamba dun hewbe e mabbe na yali nokuji jande e fam hono nokku lulido nyetasu do nyamriji kewdi na mbalite sadio jara woni jonno ko holti vidi hakkunde 2024 2025 be jangini ko buri temedoro rewbe bangal nyohgul karle e weltingul bibo jollo yala beddo na baba darnaade almusaddaaji mabbe
gelimi kalali
bilen jengina do kan taccirde kadle kanino be kan nyo hirde dun jande don wonde wadde ko nayri bangal weltingul bibbe jallo kanye kurangaaji kanye fayato mu inde nyegeje wattu jono be min jenginta be temdron fu chapande jettom en jombe yoroobe non sappo en jio heddotobe kanye ngun worbe nyalla mo hande mi den jengina do ko yaata roobele chapande nayo en
jikolade binno
madam sonugo shata tangara woni horejo cooperative jigifa bla fedde hinno tode dun waltingol bibe jallo buru fufu nyamewi ana fedde ne temdere gu on yimbe e wi makko e robe be na darani ko e mabbe sabi ido gulleji di
watu de la suma fondi
si ketal ko heewi ku de ana bona sabde jamarnde sotta sanne dum wad sumi de baylita bibe jallo le o do nokku mi de nabudo e lumoji mawdi jamada na sodda dum dum ko mi ba hebudo tinole hitande ana ya fa emilioji nay cefa
san ko nambo sorotto nay
fedde kafu bla na fabo e do pelle robe gonde tunde kanon horejo gullirande maryam jara woytike kewal pelle le bla wondarde be do robe honutina pelle de fandaji mun en yo gotum
gouvernement resona
gouvernement o holli tiwi dan tawda sanne e bantare robe wursu min kokka nokkul do min kani remde sardingowe pamurenu gonde wadede miden kawrisi e fedde watre miden pabo do pelle robe le nokko gondube dartude kaki di kani gullirde
mari o aniti jati darande robe le yimir kebal bla ardi be hulti wiide be gullida jati e dedo pelle e robe de ketana Ibrahima Sanogo jokkodido bo maire bla
la mairie inter
soud maire ndu an watno watta fu yele min en keba nokku do min dema so nokkon mo inedo e pabo min so ONG wari li nokko wiyan haaja faabade robe le ko nayri bangal o golle na o golle soud maire ndu kanyum noddata robe le be fuf halna do odo kabaru mbobe gullude odo golle kokke ciagal mudun jewte ko yihi yaso kanye ko yahi yaso
war si sa marche ou pas
to blaton robe kay gulleji kebatan kinni beradi dun dun be kinni imadraji goddi hono biltude basiji bilidi e terengaji hakunde yimbe nyande altenere nde horejo kafu o na wono e batu kawral hakunde gura didi cagal dubi kewdi basi bilidi kabaru terengaji dun dona hulta darande rewbe be le imadraji to blaton lali tangara himdu dun su tawani gila bla